Waliwo be bakugamba baby nze kyemmanyi bye bikuziba amaaso tokyampulira tokyannesiga laba ogitaddemu ebikwaso abogedde bogedde bingi bagala tukyawagane balaba bubi betuba babiri basaba twawukane yongaate nze nkwekutte n'omutima mulwadde gwatonesudde Girl, I know, yes, I know, you know. Girl, I miss you every day.
Kapwamini na kudata, omuti mamulie yo bredo sura. Kama mjana tabamua, oh, oh, oh. Kapwamini na kudata, omuti mamulie yo bredo sura. Kama mjana tabamua, oh, 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 oh.
Nyabonze tombo nyabonyan. Amazima nze sakwagala kumbonyabonya pia mukwano nyabola banze tombonyabonya Amazima nze sakwagala kumbonyabonya Ogana buli chenkuwa mu mutima mulungi songo mukwano kweni nanze joli mungi Eno mukwano kwango twala sinsonga Ngato mukwano kwenkuwa gwetego sangika Nyabonze tombonyabonya Amazima nze sakwagala kumbonyabonya pia mukwano nyabola banze tombonyabonya Amazima nze sakwagala kumbonyabonya
Kusiga kakapani Njagala kubela nawe Njagala kusula nawe Laba tete kanyaki kitanyo mulamu nange Bela wajiso sabise kumulamu wange Njagala kutwale wango fuke mchala wange Mami puliliza osangula maziga dange Na uliliza bigamba kwe mchala wange
Na kwa mini na kudata Omuti mamulie yo brejo sura Kama mjana tabamua
Bagala tuchawagane Balabu bibe tubabaliri Basaba
tawukane
yeah. Yungate, zike kute Nomuti mamurade watone sute
Girl I know, yes I know you Girl I miss you every day
com.